Kwanza na shukuru Mola kukuleta humu duniani, mtoto uliumbwa hata bila kosa mimi nikavunja amri kukutamani. Tendo jema kikauvishwa pete, wahenga wamepongeza. Yo baby univisha pete, kila tunasitu wewe. Picha yako, macho yako, sura yako, picha yako. Baby nanifaa, yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha, haina manufaa, yeah. Picha yako, macho yako, sura yako, baby. Wasirushe mtama ugeuze picha, mama yo. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Siwezi kipakua.
Kama wende skin na wiper, siku wachi. Baby wache wafanya research. January, February, hadi machi. Tumekuwa online tukichati. Unatafutwa kama jia coconut. Nisha kufunga kama lock nut. Wengi wameshindwa na mikakati kugundua wapo kwenye zahanati.
Hey, oh, hey. Nafsi yangu ishike, ishike, ishike. Chungi sitikisike, kishoto kulia. Usiweke alama ya punda milia. Nafsi yangu ishike, ishike, ishike. Chungi sitikisike, kushoto kulia. Usiweke alama ya punda milia. Picha yako, macho yako, sura yako, baby nanifaa, yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha, haina manufaa, yeah. Picha yako, macho yako, sura yako, baby. Wasirushe mtama ugeuze picha, mama yo. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Siwezi kipakue. Hey, toto langu wacho waonge, kwenye giza, watazima. Ndoto yangu tuje tuone, Bwana wetu tupe uzima. Na wacheki macho weka mbele, chunga sana, hey. Na wapima, nitaseti ni wake ka umeme. Wanataka kushinda nami, hizo ndoto za popo. Watamani busura kwa mami, usiwape hata kwa mkopo. Umeiva kiasi changu we, kwangu we toto moto. Usichanganywe kipenzi changu, usitani kabisa ndoto. Picha yako, macho yako, sura yako, baby nanifaa, yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha, haina manufaa, yeah. Picha yako, macho yako, sura yako, baby. Wasirushe mtama ugeuze picha, mama yo. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Hey, hey, mi siwezi kipakue. Baby come.